This is the African Music Mix on The Voice of America.
she's a woman. They let her run away. Some monkey bless, chicken, chicken. Even give for sure. They let him ride for help. Everybody come and help me. From monkey banana. Everybody come and save me. From monkey banana. Oh yeah, oh yeah. Nyang, nyang, nyang.
Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
I'm doing the one, yeah, I'm doing the two, yeah. Africa, my crew. We touch the sky. I'll set disease. We make them cry. I'll set hippies. He shy and slow. The snake. Now here we go. The fool is dead.
Music and the most reliable new source, VOA Africa.
Clear with your favorite music. You're listening to the African Music Mix on VOA.
Kemi sumo bo bo sumo mi, kemi sumo bo bo musumam kani ochi anyomi ye lona chiyo amio awulao kemi sumobo bo musumam kemi sumobo bo musumam kani ochi anyomi ye lona chiyo amio awulao kemi sumobo bo musumam kemi sumobo bo musumam kani ochi anyomi ye lona chiyo amio awulao. Can you hear me? Oh, I will. Can you hear me? Sumo ya he ni sumo yo he ya mo fi amo he dona chiu hamio. I will. Kemi sumo bo bo sumo mi. Kemi sumo bo bo sumo mi. Can you hear me? Dona chiu hamio. I will. Kemi sumo bo bo sumo mi. Kemi sumo bo bo sumo mi. Can you hear me? Dona chiu hamio. I will. Kemi sumo bo bo sumo mi. Kemi sumo bo bo sumo mi. Can you hear me? Dona chiu hamio. I will. Kemi sumo bo bo sumo mi. Kemi sumo bo bo sumo mi. Can you hear me? Dona chiu hamio. I will allow. Kemi sumo bo bo sumo mi. Kemi sumo bo bo sumo mi. Can you hear me? Dona chiu hamio. I will allow. Kemi sumo bo bo sumo mi. Kemi sumo bo bo sumo mi. Can you hear me? Dona chiu hamio. I will allow.
VOA's Africa Music Mix, the best music.
Manena sema wote,
wote kimya.
Kayo nena hapa yatambusa mwenye kima.
Hapo,
hapo ulipo, kama wependa pepo, kwa nini uogope kifo? Unachekesha. Aniparwa, unafikiri mbinguni utakwenda kwa moto kae?
Ama utapata zali kama Yesu alivyopa?
Acha kujidanganya, kwa Mungu si kwa mzungu. Unapokwenda kwa pipa kibidi kwa njia za panya.
Lo,
haiwezekani.
Hasa,
ila ya imani. Unaelipiza baya kwa jema?
We ni shetani.
Aufai kanisani, aufai msikitini, na utufai kwenye fani. Tekea utapotea.
Aliwazalu mjinga ndilo litalo mtokea.
Na hindo Darubin.
Darubin.
Wasani mweke akilini, asa kwa mtu makini. Makini kiusani, ila kama mtali.
No sweatu pakapuni.
Watakokota chini, unafanya mziki bongo na eti kama mamtoni.
Ya nini?
Bora kuimba katuni, lugha ngeni za nini kwenye mziki wa nyumbani.
Wakati bongo flavor inapeta zaidi uswairini.
Ninacheka sana, hey. Kuna vitu vya kuimba venye mana kila kona.
Sasa,
inakwa vipi unataja taja majina. Tu nyimbo nzima, tena kwa mistari sio na vina. Nambari kwa darubini kali. Ndo mana mziki wangu naegemea kwenye ukweli. Kwa mfano,
labda ungewapa mfano kabla jashusha kibano.
Nasema rap ni ukweli mtupu. Rap kiasili, rap si kimba uongo.
Kama siasa za bongo.
Useme kwenu mnapenzwa kati jumba la udongo. Kwa mdogo acha upambe. Unapopelekwa tu na kwenda kama ling'ombe.
Simamo tupe ujumbe.
Kama wezi unyamaze. Nasema mara mwisho,
sio lazima wote tuimbe.
Watu wanataka ujumbe, sio majigambo tu.
Mnasifu ngono na pombe.
pumbavu amna sone kwenye zama za ukimu nchi masikini ya pili kutoka chini afande na shanga
hata Mungu anakataa
kwa msanii wa nchi hii kuimba nyimbo za furaha kila saa
wakati uko vijijini watu wanakufa kwa njaa
haipendezi kutumjali mwenzako ti kwa ajili ya mavazi
haipendezi
ama kujiona bora ti kwa ajili ya makazi
haipendezi
kuna tofauti gani kata Temeke na Mbezi au labo Kishimbezi utakapokufa hauozi
twashangaa
eti majani vipi kwanza stopisha biti nimuulize kijana licho kipatani kipi
aliponyosha miguu wakati blanketi ni fupi alingatwa na mbu kwenye visigino huyo mimi ni msanii mimi ni msanii kio cha jamii kio cha jamii mimi naona mbali mimi naona mbali kwa darubini kali kwa darubini kali mimi ni msanii kio cha jamii kio cha jamii mimi naona mbali mimi naona mbali kwa darubini kali kwa darubini kali
na bado tu mwaka huu haki ya nani mamluki kwenye game mtatokata kama sitake
mahindo manake
mwanamke kama tak basi mwache aende zake
usimbake
kulazimisha penzi ni hatari sawa na kulazimisha fani
kisha unaleta utani
mpumbavu hilo ni kosa kama padri kubaka muumini
au kama ticha mkuu kumbaka dental ofisini
utafungwa
alabuni utanyongwa
kwa mdogo ndani ya shamba la miwa hauwezi ukavuna miogo
kuna tofauti kubwa kati ya wivu na usongo
sahau superstar
superstar
kujifanya msanii ndani ya jumba la sanaa
wasanii tunashangaa
unashuka si tunapaa
unainuka si tunakaa
ukipotea
kwetu fla
adui
mwombe njaa
tanyosha mikono juu
hata kama alikuwa shujaa mimi ni msanii mimi ni msanii kio cha jamii kio cha jamii mimi naona mbali mimi naona mbali kwa darubini kali kwa darubini kali mimi ni msanii mimi ni msanii kio cha jamii kio cha jamii mimi naona mbali mimi naona mbali kwa darubini kali kwa darubini kali
fanesele mtazamo ni ule ule toka bongo rekodi ya kama Dr. Gaure nice Sara Kelly ya bongo rekodi Mandesele na majani kinwele mtazamo ule ule ya darubini kali
no tastier recipe around the African music mix on VOA.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. African Music Mix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
Bienvenue Bongolo, la figure emblématique de Matongé, Jean-Jacques Kandé, Guy Kimvula, Serge Makobo, Zembo Oyo, Nico Betama, Nakati a bloc commercial na Bandalungwa. Felipe, Hakim, Yalelo, Odette, Pêche Tonton Paul, ma message, Olidio. Solo, Baninga, Bakomi, Kotu, Naminkolo, Naminkolo, Naleki, Franco, Kimpiabi. Soki, Basamba, Liwana, Mbongo, Nakosomba, Kayanga, Iye. Ataro mingi na miso ya nzambe mokonzi wendo na leli Jipe kise kiumbu, engineer de son Solo baninga bakomi kotu na minkolo, na minkolo Na leki yehe, adomu tangi So kiba sombali wana mbongo na kosomba kayanga iye Neves don Taro mingi na miso ya nzambe mokonzi lutumba simaro Nako ike
Mama ya bakumba mama
Nango sigarete mama
Mama ya bakumba mama
Tupe moi na lalate
Mama ya bakumba mama
Kula na moi na soko na nga
Mama ya bakumba mama
Wele na leli Alema loko
No. And now, another song reflecting the views of the African music mix on The Voice of America.
Yoga to my vitamins, mgenge sipenda geta my vitamin. Don't refresh, napiga shawa na dunga meresh. Most most buga si naga trash. Acha my skin tone high naga raw. Shit, I like your mini skirt. Relax sipenda geta my short cut. The moon nakana mimi the moon nakuhetu kose tu ko fresh. Kaspel kato koka mpo wana mo edge. Madem wangu si watch up is sweet. Milches now sick. Check it in mifunga zip. When yambi ya sinani. Anakuja gana nani kwa nani. Nasiki ya gana mpi ya ganini kwa nini. Lewewe umetunga kamini bila nini. Si ulize minini. Si ulize minini. I'm a gentleman. You say yeah.
Gentlemen, introducing Flash of the gentleman, madam wanani penda. Oh yeah, I'm a ladies man. Always niko kazi, so yeah, I'm a businessman. Wanani taka flash, I get the Superman. Tu wa doctor niko now, niko Superman. Nikiwa kwenye bar, venye miuka, venye miuva. Ay, swaga balang, baby unakunywa nini. Pe unachotaka kwani iko nini. Pose, si ya tina kukatia. Tani kukupata siwezi mind pia. Baby unakunywa nini. Pe unachotaka kwani iko nini. Pose, si ya tina kukatia. Tani kukupata siwezi mind pia.
Siwezi mind mama.
Nipate baby kwenye bar. Uliza show ya what you drinking.
What you drinking mama.
You know you're rolling with a gentleman. Na uliza utapewa nini.
Girl, here ni chance, yes, only chance. Ya ku roll na a gentleman. Come close, the mommy to butter dance. Yes, baby doll, mini wako all night. I keep my swag right, all white. Na Leon in a date, na Snow White. Rare kind, born eye. Ladies go mental, smiles all dental. We get it sentimental. Ka tempo kako gentle. Mini yule yule, tango shule shule. But I notice as a baby come too late. Mini yule yule, tango shule shule. But I notice as a baby come too late.
Too late. Hey.
Hey. Nipate baby kwenye pa. Tuliza show ya what you drinking.
Proof positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on The Voice of America.
Hey, hey. Sunshine for your soul, the African music mix on VOA. From the Cape to Tangier and all the points in between, take a musical journey on the African Music Mix.
Alors, on a dit,